Ka rere te au o te manako I te oro pūpake o te ao pōtiriao.
E whakariti ana te kaunihera o Waikato I ngā ratonga waka tūmatanui. Arā ngā tereina me ngā pahi I mua mai I te rewanga o te kaupapana te kāwanatanga kia whakamāma ake I ngā utu ka utungia. He kaupapa hei whakatangata whenua ai I te whakamahinga o ngā waka tūmatanui I ngā hapuri o roto iho I te rohe o Waikato. A mā tēnei e ora ake ai te taiao I te mimiti haere o te nui o ngā waka, ka haere re haere I ngā huarahi me ngā rori. Hei tā te kaunihera ārohe o Waikato mā te whakangāwari I ngā utu e tutuki ai I tēnei hiahia. A me te aha ka utu kore ngā tīkiti mō ngā rangatahi kei raro iho I te 13 te pakeke me ngā tai pakeke hoki. Ahono, hei whangai I te roanga ake o ngā kōrero mō te kaupapa nei, ka whakawhiti atu tātou ki te kaikaunihera I te wāri Māori o Kirikiriroa ki a Moko Tauariki. Tēnā koe.
Hei, tēnā koe, tuahine, Nāmi.
Tiotahi ake, e Moko, tēnā whakawhanui hia mai a te kaupapa nei.
Ko te kaupapa matua mō tēnei. Rautaki o te kaunihera ārohe nei e ara anō ko Waikato Regional Council nā rātou anō tēnei rautaki I whakarite mā mātou anō ngā kaikaunihera ārohe kaikaunihera a hāpuru nei ara anō ki a Kirikiri Roa ko te rautaki matua me whakaki ake ana I ngā taraina, ka waiho ake ana I ngā hotuka ki te kāinga, ka poipoi ake ana I te rautaki matua o te motu nei, ki te tiaki tō tātou ngā paiao. Koe ngā te nako, te tuāpapa o tēnei rautaki, ka whakaheke iho ake ana te utu mō te taraina ki te tuatahi. Ka pai hoki ana te hunga e mahi ana ki Tamaki Makaurau, ara anō te hunga e mahi ana mai Tamaki Makaurau ki Kirikiri Roa, ka taia e rātou ki te haere marunga taraina I roto anō I te ngāwari. Koina te mea rautaki whakaro matua mo te taraina.
Hei āpiti atu ki e rā kōrero āu moko mō tāua te Māori. Heaha ngā hua, kaore kore he nui ngā hua hono, heaha ngā hua nui ka puta mā rātou e whakamahi nei I ngā taraina me ngā pahi anō hoki.
Ie, ka kawātia nei ngā I te rōre masua, I te tuatahi. E teitei rawa hoki ana te pine hinu mō ngā tāngata. E haere marunga waka, e haere marunga I te waka. O rātou ake waka, te tuarua, I te tuatoru, you know, atu I te tiaki tō tātou ngā paiao, I te tuawhā, kia māmā te haere ngā tāngata, mai tēnā hāpuri, ara anō rātou te hunga, mai Kirikiri Roa ki Ngārua Wāhia, ki Rāhui Pōkika, kia mōhio mai koe ka whakarite ana I te kaunihera ārohe, I te wāhi whakatū taraina ki Rāhui Pōkika, atu ki a Meremere, a te Kauwhata, e tai atu ki a Papakura, atu ki Tamaki Makaurau. So, e maha ngā hua I putu mai I tēnei whakaro. Engari, ki au nei, kei te hiahia tonu ana I te kauni hera, te whakaroa I tō rātou ake ara ki te taone matua o Tamaki Makaurau ki Pukauma ne mō te mea ka whakatū ana te pahi e rua kilomita i mua anō i te Pukauma tēne he uaua tonu ki te hunga ki te tono atu ki te uba ki titihi atu a ngā kaimahi, ki te tīkina atu I ngā tāngata mai te wāhi whakatū taraina. So he mahi tonu ana, kei te haere pia, mō ngā tau te heke mai. So, koina.
Ia koe e kōrero whānui ana mō a koutou a whāinga me a koutou hia hia hei i nāi nei, haere ake nei. Mō te tūpono kei a koe ngā whika, a tuko hia heangarā nei te pai heneti o te rohe kei te whakamahi i ngā waka tūmatanui i, nā, i tēnei wā nei. Hei āpiti atu ki tērā, hea hao koutou whāinga mō tērā whika kia piki ake tērā ki te aha.
He pātai ua tēnei e hine kare anō au te tino mōhio i te paiheneti ki te whakakīki au a te reina me te whāinga o tō mātou nei kaunihera. Engari ki tōku nei mōhio i ngā tau o mua. Ko te nama matua o ko te nama pai ki a mātou, ko te atu i te ono te tau paiheneti, ngā tāngata, e whakahaere ana i runga i aua taraina. Koina te mea nama i rongo nei au, i pānui nei au, e pai ki tō mātou nei taipūtia, e tāre he raru i aua paiheneti kia mātou anō ngā tei haunihera ara anō ki ngā tāngata o tō mātou nei pahi. He taupatupatu anō tērā wahanga kei āwai hei utu mō te tereina mō ngā tau kei te heke mai, nō te mea mai kirikiri roa ki te ka timata mai e kirikiri roa, nō reira ka tai hoki ana e mātou ngā kai kaunihera, tō mātou nei kaunihera ki te utu i tō mātou nei wahanga mō te tereina, ka haere tōtika ki a Rāhui Pōke ki Ngāru Wāhia etara, nō reira ko te kai kaunihera a rohe, en ka tai atu ki Tāmaki Makaurau, nō reira ka utua pea te kai kaunihera te kaunihera o Tāmaki Makaurau. So he kōrero kei te haere tonu mai.
Tēnā koe i ena whakamahuki. Hei pika atu ki tērā, e pēhia nei mō ngā whānau e noho tua whenua ana i kirikiriroa. He nui ngā pahi ka toro atu ki ngā hapori moro i tira. He rautaki tā koutou rā nei mā rātou?
Kāre anō e te tino nui nō te mea, kei te whakaro māro tonu ana te hunga ki o rātou ake waka. Engari, he rautaki anō o mātou nei kaunihera, ki te whakamāmā hoki ana i te whakaro o te kōwhiringa o te pahi, ne? Nō reira, e maha ngā tāngata mai ngō tātou nā hāpori nei a kirikiri roa, e mahi ana tonu ana ki Tāmaki Makaurau. So, i kite nei ana e mātou i ngā momo tīnihanga ngā whakaro a ngā tāngata. And so, i te rātou āhua nei toru tukau paiheneti ngā tāngata i haere marunga i te tereina, i tēnei tau, you know, tata ki te rima tekau paiheneti a ngā tāngata, e whakahaere ana i runga i te pai, i te tereina, so, ara te huia, so, ki tōku nei kitinga, kei te whakapiki aki ana i te nama. And so, e tino rata ana i tō mātou nei kaunihera ki te kōwhiringa o te tereina. Engari, ki te kore ana te kaunihera a rohe o Waikato, te kaunihera o Tāmaki Makaurau, ki te āwhina, te utu mō te tereina, a kinepea, ka mutu a te mutunga a te rātou.
Tēnā koe i ena kōrero whānui au, kua tatapau ki a tāua te wā e moko e, hei whakatepe ake i a tāua kōrero. Hea ngā papa i te mea kua tai atu tātou ki ngā whakanuitanga matariki. Anō reira, hea ngā kaupapa kua whakarite a e koutou, hei whakanui i a matariki i tēnei tau.
He kaupapa tāku anō ki i te kōpū māne o kirikiri roa, ara nō te kuratini o Waikato, ki te kei reira tahi ana rātou e whakariti ana i te tihi ausapu i te moata pōpō, so nō reira kei reira tahi au te takinana i te karakia paimariri, kia pakariti ake ani te hautapu, ki te tuku i ngā ingoa, e rā momo, ngā momo a e whakarite ana e mātou. I raro anō i te tohu tohu mai i Arangi Mā Tāmua. Nō reira, pahako kāre anō Arangi Mā Tāmua i reira, e whai ake ana e mātou i te rātu momo a uatala mō a popo. Nō reira, e whakarite ana e mātou, e rite ana e mātou mō tēnā kaupapa mō a popo.
Kā rawai hoki, e mihi ana ki a koe. Ie nei whera-whera-tanga ou i tō kaha ki te whakawhānui ake i tēnei kaupapa. Mā tātou, kai kaunihera i te wāri Māori o Kirikiri Rua, moko tauariki, tēnā koe.
Tēnā koe.